maka onye dị ndụ ga-akọkosi ma ọsọ ndụ akwụ ike mpempe ndụ ka mpempe ọnwụ mma onye eze nwa m obi nogidi eji maka ikosi umeogo m wee bịa onwe lodokwu a na-akpọ ife anyị igwe onye umeogo m o igwe ara mmoni odokwu jelu filipin wee bụli ike ife onye nwere ego ka ọ na-eli ego ọ dịkọtara fufu wee kpata ego ọkọlụ ga fufu talụ ọkọlụ gị fọfụlụ n'ụzọ ifeanyị gụsịrị akwụkwọ n'ụmụ obo m wee jebe legọsụ duzie legọsụ gbaba mbọ ebe anwa ka ọ dị wee nyabụ ọkada wee nye akata ọkada si n'ọkada wee nyaba damfo damfo draiva ifeanyị obele nwa na-agba na legos ọ na-anya adamfo na-enweta ego n'ịma kilikili ga-adị egbo mkpa ifeanyị wezi legos wee na-abakwa n'ụmụ obo m lusie n'ụmụ obo m yọba chukwu kozite onye nzọpụta nwanne ifeanyị wee si kemerunu nata kpọlụ ifeanyị wee naba ma wee luzie kemerunu afiafa na-azụ bafia moto paasị fasu katazi afia moto paasị ndị ilo wee nye nwanne ya poizin ọnwụọ omuo ije una fugo ka ifeanyị si bido ụwa n'isi
maka na ga-agba ọzọ
onye chukwu ga-agọzi ka ọ ga-agọzi ifeanyị wee gbaba mbọ wee metọ yi ndị na-eme ife ego akachukwu wee dịla ifeanyị ifeanyị kpolu kọntaktị aka nri na aka ebe ifeanyị wee kpaba ego gbalụ ndị loyali ifeanyị gopụ nọ
ogochie
ifeanyị gopụ nọ
ogochie
ifeanyị gopụ moto
ogochie ọmana ọ na-enwe ndị ilo igwe
ndị ilo wee mesi anya fafuru ife a ga-eme wela asidenti tinyela ifeanyị ekene dị ili chukwu na echiche ndị ile mere ọma ncha nyaka ndị si na mpaka na ga ma ọzọ ọzọ ga na ka m obulu ntasi mme igwara bụ onye ego mpaka na ga ma ọzọ ọzọ
ga na
ka m obulu ntasi mme
money must stay to the wood. Onions and one more bean a punyeli.
Onion a drag was a. Did a walk away to back. I got good to yell nigger quite. And ya for laguna was a. It is a deal of a lot of money to work for a command. Nakandi sina bagana ga mozo. Mozo gana. Kambo bulunta sime, ikwa rap mwani ngino chigidi nama. Okwa ngibu CEO, anyi Kings Global, anyi Kings Empire, odogwa kachuku dinaru. Echi chendi loche lanyi, onye gochu kwe kwe roko. Mbaka naga moza, ozo gana, ono lubulu tasime. When you move for money, that when you move for money, that I need a
money.
When you move for
money,
I will let it not.
I'll
first to sleep. Catches and I'm
money.
Nobody got up money. I will let it. Is it not a
man?
You would not deliver up money. When you move, don't go Philippine.
You
got up money. You got up money.
When
you move, if I need you, got up money.
You got up money.
When you move,
when you move.
Onyego nige, aku bigi na mpo. Opa ngibu CEO, Ichoke entertainment, Kedi na Philippine, King of Boy, Nigeria Limited, Nodogu,
Esumi Colombia,
Esumi Colombia, aku baku, aku baku, aku mpo. Udogwa bosa ku, onye zema mubi na boye. TMT, the money team. Ike na kisi liangu sulike. Mana yese, mata na yese oil and gas. Monya biestate udogu. Obele mwana yoko chiezo nemi nyangai. Mwana yese.
Matana yese.
Matana yese.
Oila ngasi.
Oila ngasi.
Matana yese.
Matana yese.
Oila ngasi.
Mwanya yese.
Matana yese.
Opangibu Petron.
Oila ngasi.
Amiebu Libo Best Friends Club.
Matana yese.
International.
Oila ngasi.
President of Ajax, the unity for women, diaspora. Matana yese.
Matana yese.
Matana yese. Chiefs akiseli chukwe meko yekwe. Emi. King Emi na Philippine. Ezo ya rap money neke nemi. King Emi.
King
Emi na Philippine.
Onye sinani lago.
Yesi mwasi jato,
osi
na kisyeje.
Onye sina nila go.
Okwangibu CEO,
Ingemi
Global Sustainability.
Onye sina nila go.
Ingemi, Arab money neke ne.
Onye sina nila go.
Mr. Frank Achusim, the holy boy. Onodugo wanofumu obu.
Yes, in one see that toss out to it.
Oh, no, do
no more.
Oh, no, do go need that.
Oh,
no more. Oh, no, do go.
Oh,
one give us it.
Oh,
no, be frank at what that could do. Oh,
no,
do go na Brazil, oh, no, Philippines. Oh, no, do go.
Oh, no, do go.
Global Empire International Limited Dangote Oyego Esian Dangote
Esian Dangote
Esian Dangote
Akwati Ebu Nibolandi
CEO
Esian Dangote
Dangote Nesha Charity Movement International Oyego
Esian Dangote
Odoguna Philippines
Akwati Ebu Nibolandi
Esian Dangote
Esian Dangote
Onyeze Wamodi Nafo
Akwati Ebu Nibolandi
Ofona goli fanyikwe, nobu roko batego Nobu kodiego nogondu welie kia nakachukudia naru Mbaka na mwalozo neje manozo na lubulu ntasime Mwanyu mwogo mwuni dato nyeze mwamobi na boye Ife mena imancha, igwara mwani onye Kaka naga mwazo
Oso
gana,
oso gana.
Ife ni ife,
ife
da moni,
ife da
moni. Oyu mo bo mo, na
musu mo bo mo
ni da to. Oso gana, moso,
oso gana.
Chukwe kwanu ya me,
ife da moni.
Akiwe lobi ocha,
oyu mo bo
mo. Onye bata nyego,
nenu
mo bwenyaka.
Oh,